Downloaded from mylovezedmusic.com.
Anachukua, anaweka, wa. Le général Dangote. Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mbao.
Anachukua, anaweka, wa.
Bossi ya Mbuka.
Anachukua, anaweka, wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina usu. Shepu yake mbaya, hivi na usu. Mdangaji malaya, waina wabusu minyo megusa babaya. Na mwaka huu, lazima wachuchumai.
Wamengia chakike,
ewa,
chakike. Wamengia chakike, cha, cha, chakike.
Twale,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu,
chakike.
Lazima wachuchumai,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu,
cha, chakike.
Makukote, mabutale. Don Mendes Bajuni H. Bajuni
Chumbani enesi Unipatia panado Kuchenga za mesi Na mashuti ya Ronaldo Yani ndani nikingi ya tu
Anachukua, anaweka wa
Kwenye gari
Anachukua, anaweka
Iwe jikonyo varandani
Anachukua, anaweka wa
Doze, doze
Anachukua, anaweka
Ndani tale salama joto Tuale soji pepe Oya kongo joto Tuale soji pepe
Oye mose kunambi Orikado momo Oya mama dangote Edo nifungwe
Chu,
chu,
chipepe
Chu, chu, chu,
chipepe
Ani chu, chu,
chipepe
Chu, 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 chipepe
Nasei
Joseph Mertier
Nasei Bana lobi Nasei
Kaya kaya musha
Kule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Kwadra Fukama
Papa mo bimbaye Papa mo bimbaye Papa mo bimbaye Papa mo bimbaye Anya kaka Tura kuka kate Ano bakate
Sibaye
Yes Shwazi matata
Chuma Chuma Chuma
Adolfo Mute Bachi la Mouina
Papa Mazuma Papa Mazuma
Joseph Poussa
Papa Mazuma
Zodwa
Andele Mbarane Dare Salame Mazuma
Akosha
Daimon Mazuma Kiyinchasa Mazuma
Kaya, Kaya Moucha
Azumare Mazuma
Kaman Fouama
Usiniguse, usinitachi, tusalimi yane kwa miku Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miku Usiniguse, usinitachi, tusalimi yane kwa miku Okwaza kambali
Corona
Kusimba te
Corona
Kwaza kona ogomba
Corona
Kusana musika
Corona
Tena vaa maski
Corona
Deux metri
Corona
Mikono ya kokosha
Corona
El Pigo Saint James
Didi Stone Mike
Ibi Santos
Ionizer
Today is today The boss, the boss, the boss On vous a parlé de nos deals On vous a parlé de nos fortunes Yeah, mon pao, mon conti
C'est la mobi, il n'a qu'à bien Où chaque bien, il n'a bien C'est la mobi, où chaque bien C'est la mobi, où j'ai bien
from mylovezedmusic.com.